Downed Power Lines, Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Filooyinka korontada ee soo dhaca. Haddii aad aragtid fiilo koronto soo dhacday, si degdeg ah halkaasi isaga tag, waxaadna gargaar ahaan u wacdaa 911. Haddii aad gaari ku jirtaan marka ay ku soo dhacdo fiilada korontada, gaariga isaga dhex jir ilaa ay caawimaad idinkaaga timaad. Haddii ay danta kugu kalifto isaga bax gaariga haddii uu jiro, dab ama dhaawac nafta halis gelinayo, waxaad gaariga isaga baxdaa adigoo mar dhulka wada dhigaya labada cagood. Ha qabsan albaabka marka aad gaariga isaga bixisid. Marka aad dhulka taabatid, ha cararin ee boodbood marka kaliga cagahaaga oo wada socda.